Yeah. What am I say? Oh, let me introduce to you the super level. Cause I dedicate a shine to them sexy ladies in Kigali. What up, people? Swagger boys again. Abba boys forever. That's why we say red music.
Junior multi system.
No more people that each other. Imbere imana naba yemera. Sanuva, monchire neva, mubyo kuru yungari damemera, numvana hemuka, aramutsangunze, nanje sombi nimye, yambonaho. Zombi zabasore namufata neza namugusha neza sinamuteza rubanda nasaba imana tugahuza inama ibyiza n'ibibi tukabisangira ngaharanira kudatuma yicuza icyo yamenye nicyo yankundiye
naharanira gukora icyo ashaka kuko nta wundi abona unyuzuza nkanyurwa nawe
bibaye akankunda
nakwicara
natuza
I feel like I wanna spend time with her. I wish you could know that I need her. I like her, I want her, I love her, I want her.
Burara ndareba ndahunga umutima ntuje